zinduka mu musesa gahinga
uriya musozi uhinze ingano uriya ni abahinzi bashyize hamwe bakora gahunda yo guhuza ubutaka bahuza ubutaka ubwo bahinga igihingwa kimwe uwo ngo ntabwo ari uw'umuntu umwe ahubwo ni abahinzi benshi bahuriyeho
noneho hasigaye tugahinga kijyambere dukoresheje ifumbire y'imborera n'imvaruganda
impamvu twagize morali ni uko twari mu byishimo byo gufata seritifika y'inyigisho zatambutse zerekeranye no gutera inka intanga
ayo mamashini nk'uko warubaje akora imirimo myinshi itandukanye imashini ubwayo ishobora kuba ari imwe mu gutunganya ubutaka mu guhinga ubutaka bw'umushike mu kubucoca mu gutera mu kubagara mu gusarura ndetse no kwikorera kuko zirikorera ni nka kamyoneti kimwe n'izindi zose
kuko ari ahantu hashimishije nazibonye narebye numvise nabonye ko nk'uko zifite akamaro
cyane cyane bimpa isomo ryiza cyane nkurikije kiriya gitoki kibiro ijana nabonye kigura 800,000
ndashaka gusubiza ku kibazo cy'uriya mugabo rubaje ati dukeneye imibyare ya zafiya kuko iresista kuri kirabiranya mugende mu mutangira gucukura imyobo hahandi mwemeshe mu mudugudu
rega mati ikiganiro cyane nagiri gufashe kuzamuka mu iterambere
twongere tubifurije ikaze nshuti bakunze b'ikiganiro cya minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ikiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwa n'Uwizeyimana Marie Gorette mu kiganiro cyacu giheruka twaganiriye kuri gahunda yo kurwanya imirire mibi aho dushishikarizwa gufata ifunguro ririmo ibyubaka umubiri ibyubaka umubiri dusanga mu binyamisogwe ndetse n'ibikomoka ku nyamaswa ifunguro ririmo kandi ibirinda indwara biboneka mu mbuto no mu mboga ndetse n'ibitera imbaraga biboneka mu binyampeke n'ibinyabijumba mu kiganiro cyacu uyu munsi rero turagaruka kuri gahunda yo kongera umusaruro hifashishijwe ikoranabuhanga kugira ngo nibyo ngibyo twifuza amafunguro yacu bifuza ko byaba byuzuye bibashe kuboneka ku bwinshi no mu bwiza muri gahunda rero yo kongera umusaruro w'ubuhinzi hahingwa ibihingwa biberanye n'akarere abahinzi bashishikarizwa kuvugurura ubuhinzi bwabo bakabukora mu buryo bw'umwuga bitabira ikoranabuhanga leta y'u Rwanda rero binyuze muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yorohereje abahinzi n'aborozi ibafasha kubona ibikoresho by'ikoranabuhanga hagamijwe kongera umusaruro no kugabanya imvune mu mirimo yabo bityo ubuhinzi bakora bakabukora mu buryo bw'umwuga ubworozi bakora bakabukora mu buryo bw'umwuga ubasha koko kubageza ku bukungu leta y'u Rwanda rero ikaba yarihaye ingamba zo kuzamura umusaruro w'ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga ryo kuvomerera imyaka aho ubuso bungana na hektari 29,000 zimaze gukorwa kandi minagri ikaba ifite intego yo gutunganya ubuso bungana na hektari 100,000 nubwo leta ifite izo ngamba zo kwihutisha gahunda yo kuhira ifite nyamara n'imbogamizi zirimo ko ibikoresho byo kuhira bitumizwa hanze kandi bikaza bihenze ibyo bigatuma rero ibi bikoresho batabyitabira ahubwo bigaharirwa leta ni muri urwo rwego leta yashyizeho gahunda yo kuhira ku buso buto kugira ngo yihutishe iterambere ry'ubuhinzi itanga nkunganire ishobora kugera kuri 50% y'igiciro cy'ibikoresho byo kuhira intego y'iyi gahunda rero ni yo kunganira abahinzi kongera umusaruro w'ubuhinzi hakoreshejwe kuhira ku buso buto ibi bikazatuma kuhira biba umuco uramba kandi ukagenda uhererekanywa ku bahinzi ni bande rero bagenewe iyi gahunda ni umuhinzi ku giti cye ufite ubuso buhujwe kuva kuri hegitari imwe kugera kuri hegitari 10 ni amatsinda y'urubyiruko kimwe n'amakoperative ahangaha aya matsinda akaba akangurirwa kwitabira iyi gahunda kugira ngo ubuhinzi bwabo bube ubw'umwuga kandi budashingiye gusa ku ngengabihe isanzwe y'ikirere dore ko n'ibihe by'imvura bijya rimwe na rimwe bitenguha iyi gahunda se izamarira iki abahinzi bazaba bayitabiriye abazitabira iyi gahunda yo kuhira ku buso buto bazamura umusaruro w'ubuhinzi bazinjiza amafaranga kuhira imyaka bazabigira ibyabo kandi bafate neza ibikoresho bityo birambe bibashe kugera kuri benshi ni ibiki rero bisabwa kugira ngo ubone nkunganire mu kugura ibikoresho byo kuhira usabwa kuba ufite ubutaka buhuje kuva kuri hegitari imwe kugeza kuri hegitari 10 usabwa kandi kuba ufite aho amazi azava umugezi cyangwa ikiyaga cyangwa n'indi soko y'amazi yizewe kandi utangiza ibidukikije usabwa kandi kuba utarengeje ubuhaname bwa 60% ndetse n'imbaraga zikoreshwa mu gukurura amazi zikaba zitarengeje bare 5 Umuhinzi rero wifuza kugirwaho n'iyi gahunda yohereza Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ibaruwa isaba kunganirwa muri gahunda yo kugura ibikoresho byo kuhira icyemezo cyerekana icyiciro cy'ubudehe harimo icyemezo cyo gitangwa n'akarere aherereyemo atanga kandi inshamake y'umushinga ndetse akanuzuza ifishi yabugenewe ikaba iriho umukono we amafishi yabugenewe akazajya aboneka ku biro by'akarere umuhinzi aherereyemo Umuhinzi ushaka kugira uko n'iyi gahunda ashobora gutanga inshamake y'umushinga yemewe nkunguka iyi nshamake ikaba yemewe n'ibigo by'imari niba umuhinzi yifuza gusaba inguzanyo muri banki. Mu kiganiro cyacu rero tukaba turi mu karere ka Kirehe ahatangirijwe iyi gahunda kwa 21 Gushyingo 2014. Mbere rero y'uko iyi gahunda itangira bamwe mu bahinzi batangiriweho nayo batubwiye uko bayibonye. Baratubwira uko bari babayeho mbere ko bageragezaga kuhira mu bushobozi bwabo butoya naho rero iyi gahunda bumva izaberekeza dore ko bahamya ko ije kubagabanyiriza imvune no kuyibakiza
bo igitiyo twazirikagaho ikirere hano gutye tukazirikaho tukacyuzuza ubwo ni ukugira ngo nyine yuzure mu munwa hari ngo tarangira mu munwa wa moteri tugacomeka muri moteri gutye tugatsindagira n'imbaraga hanyuma tukazana imikoba tukazirikaho twarangiza tukazana amandi matiyo ageza aho dushobora kuvomerera tugacomekaho kugira aho turi buvomerere hanyuma tugashyiraho akantu bitate tugashyiraho amatiyo ayo twita karani 40 ngo tukavobera tudufashe mu ntoki umuntu akava mu gitondo adufashe mu ntoki akagira nimugoroba ubwunganizi bwa ministeri n'aya matiyo batuzaniye noneho iyo tugiye kuvomera hani kuri moteri babone kuri moteri ibindi byestaye ruguru ucomekamo tiyo ikiyo rwose ucomekamo ku buryo butavunanye ukazana ukabanisha hano ubwo kirabaye noneho rero ugacomekaho andi matiyo paka ruguru wagera ruguru ugashyiraho line gear kuma kasanze amazi sigaye ugafungura hano ukigendera ugakora mu gihe muri cyagiye wabaga uri mu mirimo yo kugira gutya wowe ugiye mu kandi kazi karebana n'igikorwa cyawe ikiza kukureba nuko uza kwimura gusa
aba baturage bo bati ni iterambere rikataje kuko bigiye guhindura isura y'ubuhinzi bityo nta mapfa azongera kuduhangara
nitwa Singaye Antoine inkabantuye mu mudugudu wa Karenge akagari ka Rubirizi umurenge wa Nasho cyakoze muri no misi nyuma y'imyaka 2 duhuye n'izuba riteye ikibazo cyane kubujya abaturage bagezaho bamwe barahunga bakajya mu Mutara abandi bakajya mu Buganda none ariko ho tubonye muri umushinga mwatwemerewe kutuvomerera muzaye kutwereka kuntu ibintu bizajya bigenda ariko turi kubona bidushimishije ibintu ni byiza cyane dushimishijwe n'ibi byuma mwazanye by'ikoranabuhanga uburyo bitangiye kuvomera ntabwo tuzongera guhura n'ikibazo cy'inzara kuko inzara yaradukaza cyane ibi byuma mbonye uko bimeze bikomeje gucya nta kibazo twagira kuko bije gukomeza gucya turabona amazi uko ari kuzamuka ashobora kuba yaduhahira imyaka duhinze tukabasha ubweza nk'uko bisanzwe uruhare rwanjye ko nabibona ni ukuvuga ngo dushobora kuba nk'uko twibumbiye mu makoperative nk'ubu ngubu tuba muri koperative Karina y'abahinzi b'inyanya twakoreshaga moteri ku buryo buciriritse ntizibashe kugera muri metero 500 none ndabona ibi byuma mwazanye biri kuva muri metero 100 ngahe muri metero 50% bikagera muri metero 500 none ibi byuma rero tukadufite icyizere kuko bikomeje kuba byakorana imbaraga bifite nta kibazo twagira twabungabunga umutekano wabyo bishaka twabikora amafaranga dushobora kuba twatanga kuko n'ubundi bwo muri koperative yacu Karina twatangiye tushora umushinga dutangira ku 2025 ariko kwa ngo twuzuze umugabane tuzaba duhagaze 2200 nta cyatuma rero muri koperative ntago twayisubiza inyuma kandi turi kwiteza imbere ibiri koranabuhanga turarishimye cyane ahubwo turagishimiye ahubwo mukwe kugenda mu kwamamariza n'ahandi twe turagenda twamamaza ahubwo mukazadushakira n'ibindi byinshi n'abaturage bose bakabasha uburyo mwakomeza kudutera inkunga twumva tubashimiye cyane rwose turishimye cyane ubu ngubu twakoraga ngendi n'umuntu w'umurobyi ubumvuye no mu kazi kanje kuburobyi nk'ubu ngubu yigizuba byavuye twari tumaze iminsi dutunzwe n'uburobyi abatari abarobyi ugasanga bafite ikibazo cyane imvune twagiraga nuko twikoreraga matiyo buri kanya tugenda ducomeka tugacomokora bareho tugeze tukongera tukikorera ariko rero none inyungu ndi kubona muri ibi byuma nuko bitera ahantu hamwe ubikaba byahavomera nk'umunsi wose bihahagaze ejo kongera ukimura bikavomera umurima niyo nyungu numvamo kuko twa kugira ngo uvomere wamanzaga gusaba kwimura none inyungu numvamo dufitemo nuko twajya tubitera ahantu bikamara nk'umunsi wose bihagaze ahantu biri kuhavomera imyaka igenda neza natwe twibere mu yindi mirimo nije kiza mbona giterambere mukomeje kutugeza
nitwa Boniface Munyentara nje naje nje gusura umwana wanje ari cyo hano kurusoma ariko mvuye mu kagari ka Bukora ndabishimye cyane bitewe n'uyu mwana naje gusura iyo hamba ari cumwe zo imvura itaguye uyu mushinga utaje nawe yagomba guhunga abantu barahunze bitewe n'izu ariko mbonye igikorwa n'uwahunze yabaye nahanze akamenya ko igikorwa cyaje yahunguka akaza kurusumo kuko hari amajandara akomeye cyane aho bari hose yaba ari umuntu wahunze uri ku wahano ku murindi namusaba ko yataha koho hari ihwana bushake bambe ihwana buhanga twabonye imvura yacu cyane mu myaka itatu ine batabona imvura byinshi barahunze amazu barayakinze n'uwo muhungu wanjye yaragiye guhunga ariko ubu ngubu ntaho tukigiye ahubwo nanjye ubu ngubu ngiye kuva ku rusumo nze hano ku murindi bityo n'ibikorwa mbonyeho byiza cyane
Kimenyito Eugene we yari yaturutse mu karere ka Kayonza aje kureba iryo koranabuhanga akaba yifuza ko rigera n'iwabo
nitwa Kimenyito Eugene ntuye mu murenge wa Ndego mu karere ka Kayonza ariko twaduvuje aya mazi tuyahura n'aba bavandimwe bacu b'abaturanyi muri make nishimiye iki gikorwa kirahangaha aba binasho twese mu murenge wa Ndego Kayonza ariko ikibaya ni kimwe duhuriraho nkaba nasaba ko iritambere irahangaha ni bacu ndego byahanye ryahagera kuko ubabare tujya kuzuba ubushobozi tujya kuzuba nabo nibwo iki kibazo cyagisangiye nkaba nifuza rero ko ibi biri gukorerwa hano nasho ko natwe mu murenge wacu byahagera ikibazo kiragihuza
iriterambere mutugejejeho turibonye turikeneye cyane twari dufite ikibazo cy'izuba ukuntu tuzabungabunga ibi byuma mubashe kuduteraho inkunga tuzabikorera icya mbere n'uburinzi none icyuma cyangirika hari abatikinisiye tuzajya dufata muri koperative yacu Karina dufatemo umutungo dukoreshe ibi byuma kugira ngo natwe tubasha ubwiteze imbere ni ukubikorera uburinzi tukabikora nk'umuntu wikorera ukoresha ibyuma nk'ibyacu ntago tuzavuga ngo ni inkunga tuzabifata nk'uko umuntu ajya mu isoko akagura ishati akamenya uburyo azayambara isukuye
ubuyobozi bw'akarere nabwo burahamya ko isura y'ubuhinzi igiye guhinduka
irabyo natanze diye nkaba ndi umuyobozi w'akarere w'agateganyo ka Kirehe ubundi ahangaha ni ahantu hakunda guhura n'ibihe by'izuba abaturage baho bakahangayika bakagira ibibazo bikomeye ariko hamwe n'ibyo bihe by'izuba bakunda guhura nabyo hamwe n'ubuyobozi twagiye tubegera turaganira tubona ko kuba begereye amazi manini nk'aya ngaya ikiyaga bakwiye kuyakoresha mu kuyabyaza umusaruro barabyitabira batangira na twa moteri dutoya tubonye ari ibintu byateza abantu imbere natwe nk'akarere tugenda dushyiramo ubushobozi kugira ngo bibashe kugera ku bantu benshi kandi byongere n'umusaruro ku buryo ubu n'iki gikorwa ari cyo mubona ari akarere na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yabonye ko ari abantu bafite ubushake dushyiramo imbaraga kugira ngo bigere ku bantu benshi kandi byongere n'umusaruro abaturage baha bimaze kubageza kuri byinshi kuko yaba n'ubu buryo budahari nta nubwo baba bagituye hano bamwe baba barimutse kubera ko izuba ubwenda murabibona ko ari nko mu gihe cy'imvura ariko mu gihe cy'izuba hano haragenda hakuma kugira ngo bahatwitse kuba rero bakihatuye ni ikoranabuhanga bagiye biga gukora bisunza ya mazi y'ikiyaga ubu rero nta kibazo abaturage birabafasha kandi bameze neza
kandi Nyashi Nkwakuzi ni umwe mu bahinzi batangiye kuhira bifashisha ibikoresho biciriritse amaze kugera kure mu buhinzi bw'urutoki yuhira dore ko nawe yinjiye muri iyi gahunda
njye niko Nkwakuzi Nyashi nkaba mu murenge bwa Reka Kirehe nkabahora umurimo w'ubuhinzi nabi nagabuye hano izuba ryinshi mpitamo kuri igihinga cy'ubuhinzi bw'urutoki harimo inyamunyu mubona na fiya fiya 24 niyo mbona nahise gukora ikintu cy'urutoki ikoranabuhanga kuko bifite akamaro njyewe n'umuryango wanjye n'abaturage muri rusange twese bifite akamaro kuko ubona akazi kaburi munsi ifite abakozi batanu bahoraho na 30 banyakabyizi bakabasha gutangira mu ishuri akiga kandi bahitana mituweli kuruvu ufite kaburi cyane je amazi dukoresha tukabyaza umusaruro inkunga yamina inkunga yateye inkunga kubona ibikoresho nk'ubu wa mbere banki kwatira gukoresha kuvomera urutoki mbonye kuba ufite ubuso bugeze kuri hegitari 8 nuhira nagira nteye inkunga mpakwatira yo kunkoresha kugira ngo baje guhangana n'izuba tubona 10 zuba mu kwezi ku isoko rihagaze neza ikigo kinyamujije amafaranga 1,300 hano 1,500 mu kwezi sinyabura nakuyemo abakozi n'abahembye umusaruro w'inyanya nawo kuri hegitari kuri hegitari imwe ntushobora kubona amafaranga miliyoni 3 kuri hegitari imwe twasaba nko dufasha kugira ngo tubashe gutunganya umusaruro wa fiya kuri fiya 5,500 bya fiya kubasha gutunganya tukoze uruganda tukaza tugatunganya tugasipfundikira nkurikije ukuntu wose nahaye imbuto ya fiya 50% bose banyabone imbuto ya fiya kuyihinga kumva ko umusaruro ugiye kuba mwinshi tubonye nk'uruganda byadufasha kugira ngo tugane umusaruro tugatumiza hano ingorane ziboneka zihari mu by'ubuhinzi ni imvu zikunda kuza zikatwonera zikora nk'umusaruro w'ibigori zikona barutse peni yaje kugira ahantu hazi tugwa ku buryo bitazaboneka cyangwa ikazimu ikazijyana muri pariki
gahunda yo kuhira ku buso buto wabereye mu karere ka Kirehe ukaba warayobowe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi muri Minagri bwana Tony Nsanganira mu butumwa bujyanye n'uwo munsi yasabye abahinzi bahawe nkunganire mu kuhira gufata neza ibikoresho bahawe ndetse no kubibungabunga kugira ngo iyi gahunda izagere ku bandi benshi
icyatuzinduye ni gahunda yo kunganira igihe urabizi kundusha aba muri aka gace byagiye bibaho kenshi ariko icyo dushima ni uko turabibona bigaragara uyu munsi ikirere kirasa neza ariko nk'uko tubizi gikeneye kunganirwa mu gihe byaba bitagenze neza nk'uko tubivuze kunganirwa ni gahunda twaje gutangiza ariyo gahunda yo kuhira ku buso butoya nagize rero amahirwe yo kubanza kunyura ahantu hatandukanye muri uyu murenge tugenda twerekwa uko mugenda mubikora hari uburyo mwabikoraga mu minsi yashize bivuga ko mwari mwatangiye kubyitabira ariko mukeneye uburyo bwo kunganira kugira ngo birusheho kugenda neza uko kunganirana rero nicyo gituma cyangwa se nibyo bituma tubasha kwiteza imbere gukomeza kwiteza imbere nk'igihugu twebwe rero abahagarariye inzego za leta zitandukanye ibyo tuba tugamije ni ukubaba hafi buri gihe kugira ngo tugende tubunganira aho tubona hakenewe imbaraga ariko hasigaye ibindi byose mufate mu maboko mubibyaze umusaruro iyi gahunda rero twatangije ni gahunda izanakomeza hirya no hino mu gihugu cyacu kugira ngo habeho ubwo buryo bwo kunganira ibihe bimwe na bimwe bitaba byabaye byiza kandi nagira ngo nshime abo twasuye by'umwihariko ariko n'abandi muri rusange tutabashe kugeraho ariko nabo twumvise ko ibikorwa bibageraho twabonye aho bimaze kugera bigaragaza icyizere cyiza kiri imbere kandi turizera tudashindikanya nanone ko n'abandi mwese mutaratangira kubyitabira ko muzabyitabira bikadufasha gukomeza kuzamura umusaruro sibyo rwose abari hano n'abatari hano mubabwire iki ni igikorwa twizera neza ko kizadufasha kizunganira ibindi bikorwa bitandukanye nawuze mbona abajyanama batandukanye bari hano n'abandi bafatanya muri iyi gahunda twatangije ya twigire muhinzi ariko yaje yunganira n'ubundi bikorwa mwakoraga turagira ngo iyi gahunda nayo kuhira ku buso butoya muyitabire muri benshi turakomeza kubaba hafi uko bishoboka ariko ni mwebwe muzatuma ibintu bigera kubyo twifuza ko bigeraho twebwe dushobora kubazana ibikoresho bimwe na bimwe tukabibafashisha ariko gukomeza kubifata neza kugira ngo bibafashe kubyaza umusaruro ibyo muhinga nta bandi bazabikora ni mwebwe ubwanyu.
Ikiganiro cyacu rero reka tubibutse wa murongo wa telefone mutubonaho ni 41 27. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi www.minagri.gov.rw. Tubibutse kandi ko kuri urwo rubuga muhasanga ikinamico ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mukaba munyura handitse noza ubuhinzi n'ubworozi mukiyumvira ikinamico yacu ifumba y'ubukire. Naharo dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubararikira ibiganiro byacu bitaha mukomeze kunogerwa na gahunda zikurikiyeho. Mwari kumwe n'Uwizeyimana Marie Gorette.
Uriya musozi uhinzeho ingano uriya ni abahinzi bashyize hamwe bakora gahunda yo guhuza ubutaka bahuza ubutaka ubwo bahinga igihingwa kimwe kuko ngo ntabwo ari umuntu umwe ubwo ni abahinzi benshi bahuriye
none hasigaye tugahinga kijambere dukoresheje ifumbire y'imborera n'imvaruganda.
Impamvu twagize morali ni uko twari mu byishimo byo gufata seritifika y'inyigisho zatambutse zerekeranye no gutera inka intanga.
Ayo mamashini ni uko warubaje akora imirimo myinshi itandukanye. Imashini ubwayo ishobora kuba ari imwe mu gutunganya ubutaka, mu guhinga ubutaka bw'umushike, mu kubucoca, mu gutera, mu kubagara, mu gusarura ndetse no kwikorera kuko zirikorera ni nka kamionete kimwe n'izindi zose.
Kuko ari ahantu hashimishije nazibonye narebye numvise nabonye ko inkoko zifite akamaro
cyane cyane bimpaye isomo ryiza cyane nkurikije kiriya gitoki kibiro ijana nabonye kigura 8,000.
Ndashaka gusubiza ku kibazo cy'uriya mugabo rubaje ati dukeneye imibyara za fiya kwako kiresista kuri kirabiranya mugende mu mutangira gucukura imyobo ha handi mwemeshe mu mudugudu
rega mati kiganiro cyane nagiri gufashe kuzamuka mu iterambere.